waxaan doonayaa inaan dhegeysiiyo maanta inaan saragnay wafdiga noo yimi, Kenya nooga yimi, oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo wasiirka difaaca Kenya. Waxaan ka wada hadlaynay mushkiladda naga haysata Al-Shabaab Rijik oo dhan ka haysata, oo ku ah dhibaato labada dalba, xagga gargaarka banaadinimada, xagga dhaqaalaha, xagga siyaasadda, iyo marka loo eego Rijik oo dhan. Marka waxaanu goosanay inaan iska caawino sidii loola dagaalami lahaa khatartan xoogga leh ee Rijik soo gashay xagga Al-Shabaab ka timi, inaan iska caawino dhinac kasta, ha noqoto xagga siyaasadda, xagga militariga, xagga dhaqaalaha, iyo si kastaba. Marka annagu eegayna shuruucda u taalla EGDA-ga, sidoo kale waxaan doonaynaa inaan ogeysino madaxweynaha iyo prime minister-kuba inay support-kooda ay daba dhigeen heshiiskan aanu gaadhnay. Wixii maanta ka dambeeyana aanu iska kaashanayno xagga isgaarsiinta, wada hadalka, iyo informationka si loo sheer gareeyo laisla wada socosa laba dhinacba, si loo yeesho loola dagaalamo cadowgana soo ataagay, inagoo iskaashanayna dhinac walba. Mahadsantihiin. Waanu kala hadalnay, waanu la socono, waxa weeye anagu strategy saan imika u sheegay waxa weeyaan in dalka Kenya iyo Soomaaliya iyo dalka Jaarka Mahay oo dhan ay xaq u leeyihiin in cidii soo ataagta iska celiyaan. Marka annakuna aanu aaminsanahay in haddii ay dhibaato nagu hayso ay annagu kaliya ahayn ay tahay dalka Jaarka oo dhan. Marka seen isku caawinayna, war isku caawinayna haddii iyagu dalkooda lagu soo ataagaray oo xagga la soo galana inay waxay ka qaban karaan ka qabtaan, annakuna ku caawino.
Muu ogolaatay ciidamada Kenya inay gudaha Soomaaliya soo galaan oo Shabaab kula dagaalamaan?
Runtii dadka Soomaaliya ka dagaalamaya waa ciidamada Soomaaliyeed la dagaalamaya Al-Shabaab, laakiin annagu saan kuu sheegay waxaanu aaminsanahay in aan nabad ku noolaano dalka Jaarkayga ah. Wixii dhibaato uu keenay Rijik oo dhanna inaan la dagaalano annagoo iskaashanayna.
bismillaahi raxmaan raxiim. Ciidamada Kenya oo Soomaaliya soo galeen ma jiraano. Hadday ka tagi waayso askarta TFG oo lagu tababaray wadanka Kenya ayaa la dagaal haysa Al-Shabaab, annakana wax alla wixi dhaqaale oo nagu geynsan karno ayaanu ku caawinayna. Waan heshiis oo ciidamadahayna ay Soomaaliya ka dagaalaan ma aha, ilaa laakiin waxaa lagu heshiiyey labada dhinacba in aan iscaawinayno sida Al-Shabaab loola dagaali lahay. Aadi aada dowladda TFG ga loogu tahniyadeeda dagaalka xoog leh ay ku qaadeen Al-Shabaab, way iska soo fijiyeen. Haddana Al-Shabaab waxay isugu imaatee xuduudka Kenya, Kenyana xaq bay u leedahay inay iska reebto.
Asalaamu calaykum. On behalf of the Kenyan delegation that has had a very good meeting with His Excellency President Sheikh Sharif, in which we delivered a special message from President Kibaki of Kenya on the relationship between the two countries. I want to thank the people of Somalia, the leadership, the Prime Minister, ministers, for the cordial and warm welcome we have received, and we have had a fruitful meeting where we have focused on and underlined the importance of peace and security between our two countries and the need and the desire to continuously work together by sharing information, by having a coordinated approach, and by jointly being alert to resist any internal and external threats to the peace and security of our two countries. To this end, we have agreed there will be continuous joint consultative meetings that will make sure and ensure that what we have started in the past and underlined today endures to bring lasting peace to our two countries, so that the people of Somalia, the people of Kenya can live side by side and enjoy the fruits of our independence. Thank you.
Would like to ask you one question?
Yes. There is no intervention from Kenya in Somalia. I think my colleague from the Minister of Defense has answered that question, and I don't need to repeat.